umboniso wesixhenxe unogumbe. Akuba engenile uNowa nendlu yakhe, yehla imvula, wangena unogumbe. Zonke intaba zagutyungelwa ngamanzi amaninzi, abantu baqala ukunkqonkqoza befuna ukungena emkhombeni. Kodwa bazanga babe nakho kuba uThixo wayesele ewuvalile umnyango. Barhaxwa bonke kuba babengakholelwa ukuba uThixo wobohlwayo. UNowa nendlu yakhe basinda ngokuba indlu yakhe yayimkholelwa yaye yamphulaphula uThixo.